Hey baby, I'll tell you this. This is for me and you. You know I love you, right? So you have to focus on our vision. Please, don't listen to them.
Oh baby, ukinigusa nyanga nyanga mwenzako usijiwezi. Kipofu na papasa juu yako. Naisi ya kula amani, sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kwichi kwichi chumbani, aziishi kichwani. Asa pali ukiwa mbali nami. Chochea kuni kwa kishindo, jiko lako ni mimi. Unipe joto joto pezi kwenye baridi. Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke.
Show me.